Kamala Harris.
Demokratuw ka jamanakuntigi dankan ni republikɛn jamanakuntigi kɔrɔ ye bolo di ɲɔgɔn ma k'u to podiyum kan National Constitutional Center la Philadelphie. Nga kabini a daminɛ na ni ɲɔgɔn kumaɲɔgɔn nin tun kalayara cɛbɔ fila nunu cɛ minnu ye ɲɔgɔn jalaki ko u ye galon tigɛ sangɛ bi kɔnɔntɔn bɛɛ kɔnɔ.
She doesn't have a plan. Take a look at her plan. She doesn't have a plan.
Well, as I said, you're going to hear a bunch of lies, and that's not actually a surprising fact.
Kamala Harris ko Donald Trump ye Amérique bla suruba ɲagami la. O kɔfɛ Trump min si bɛ san 78 la y'a wele ko Marxist.
She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor in economics.
Wa a y'a jira fana ko ale ni jamanakuntigi Joe Biden y'a to mɔgɔ miliyɔn caman ka na an ka jamana kɔnɔ ka bɔ kaso bon ni hakilibagatɔ minɛniyɔrɔw kɔnɔ ani hakilitanw ka lafiɲɛbɔyɔrɔ la. Trump ka jalaki ɲɛkɔrɔ Harris san 59 y'a jaabi ni nisɔndiya ani k'a kunkolo firifiri ka sɔrɔ ka segin ka lagosi k'a yira ko ale ye kojugubakɛla jalakilen ye k'a wele ko dantigɛlila. U ka ɲɔgɔn kuma falen-falen bɛɛ la bonya tun ɲɛsilen bɛ kɔnɔtiɲɛ ma ni Trump y'a jira ko k'a sɔrɔ a bɛ ka kɔnɔtiɲɛ hakɛw ban foroba jamana n'o ye federal gouvernement fɛ a b'a fɛ mara kelen o kelen bɛɛ k'a yɛrɛ ka politiki labɛn. Harris y'a jira k'ale bɛ ka nkalonkulu dɔ fɔ wa k'a fɔ ko Trump ka politiki ko o ye Amérique muso mafiyɛnyali ye. Diɲɛ dunkɛ kan Kamala Harris y'a ka républicain ɲɔgɔndankɛla Donald Trump jalaki ko ale ye diɲɛ ɲɛmɔgɔw ka ɲɛnajɛfɛn ye wa ko a bɛ se ka yɛlɛma bolo kɛ fangafinbagaw fɛ u ka jabɔ ɲɔgɔn kumaɲɔgɔn fɔlɔ senfɛ Amérique jamanatigi si ka kalata kama.
That these dictators and autocrats are rooting for you to be president again because they're so clear they can manipulate you.
Ata fanfe republican che bo Donald Trump ya jira ko Israel bina tunu a ɲɔgɔn dana Kamala Harris ka jamana kuntigi ya kɔrɔ.
She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. And I've been pretty
good. Ka kɛɲɛ ni sariyaw ye o sɔsɔli min tun bɛ mɔgɔ kɔnɔna fili kosɛbɛ o kɛra ka sɔrɔ foroba lamɛnlikɛlaw ma sɔrɔ.